Ta adrelia. Eyi wonya gbogbogliawo do vɔkpoa, mede ʋɔtruawo enumake eye woɖo agbo nudzɔlawo kple hadzilawo kpakple Leviviwo. Eye metsɔ Yerusalem dzikpɔkpɔ de asi ne nɔvinye Hanani kple Hananiya yi nye mɔa ƒe amegã, elabena enye ŋutsu yi dzi woate ŋu aka ɖo eye wòvɔ amewo vavã wo ame bubu geɖewo. Eye megblɔ na wo be, womegaʋu Yerusalem ƒe agboawo va se ɖe eyime ŋdɔ ʋu hafi eye ne agbonudzɔlawo tɔ ɖe ʋɔtruawo nua woado woade gametiwo me woaɖo Yerusalem nɔla aɖewo dzɔlawoe wo dometɔ aɖewo nadzɔ teƒe yiwo wode asi na wo eye wo dometɔ aɖewo nanɔ woawo ŋutɔwo ƒe aƒewo ŋgɔ ke dua keke helolo gake ame eve aɖewo koe le eme eye womekpɔ gbugbɔxɔwo tu haɖe o ke nye mawo de dzime nam be maƒo bubumewo kple dumegãwo ƒe kpeɖeŋutɔawo kpakple dukɔa nu ƒu ne woaŋlɔ wo ŋkɔwo le dzidzimeawo nu azɔ meke ɖe ame yiwo gbɔ zi gbãtɔa ƒe dzidzimenuŋlɔɖiawo ŋu eye mekpɔ woŋlɔ ɖe eme be Babilon dziɖuƒea me tɔ yiwo gbɔ tso aboyo me ame yiwo Babilon fia Nebukadnezar ɖe aboyoe eye wotrɔ gbɔ va Yerusalem kple Yuda eye ame sia ame yi eya ŋutɔ ƒe dumeawoe nye yi. Ame yiwo gbɔ kple Zerubabel, Yesua, Nehemia, Azaria, Ramia, Nahamani, Mordecai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum kple Baana. Israel dukɔa me ŋutsuwo ƒe xexlẽmee nye yi. Paros viwo le ame akpe eve alafa ɖeka blaadre vɔ eve. Sefatiya viwo le ame alafa etɔ̃ blaadre vɔ eve. Arak viwo le ame alafa ade blaatɔ̃ vɔ eve. Pahat Moa viwo tso Yesua kple Yoab viwo me le ame akpe eve alafa enyi wi enyi. Elam viwo le ame akpe ɖeka alafa eve blaatɔ̃ vɔ ene. Zatu viwo le ame alafa enyi blaene vɔ atɔ̃. Zakai viwo le ame alafa adre blaade. Binui viwo le ame alafa ade blaene vɔ enyi. Bebai viwo le ame alafa ade blaeve vɔ enyi. Asgard viwo le ame akpe eve alafa etɔ̃ blaeve vɔ eve. Adonikam viwo le ame alafa ade blaade vɔ adre. Bigvai viwo le ame akpe eve kple blaade vɔ adre. Adin viwo le ame alafa ade blaatɔ̃ vɔ atɔ̃. Atel vi yiwo tso Hiskia me le ame blaasieke vɔ enyi. Hasum viwo le ame alafa etɔ̃ blaeve vɔ enyi. Bezai viwo le ame alafa etɔ̃ blaeve vɔ ene. Hari viwo le ame alafa ɖeka wi eve. Gibeon viwo le ame blaasieke vɔ atɔ̃. Betlehem kple Netofa ŋutsuwo le ame alafa ɖeka blaenyi vɔ enyi. Anatot ŋutsuwo le ame alafa ɖeka blaeve vɔ enyi. Bet Azmavet ŋutsuwo le ame blaene vɔ eve. Kiriat Yearim, Kefira kple Beerot ŋutsuwo le ame alafa adre blaene vɔ etɔ̃. Rama kple Geba ŋutsuwo le ame alafa ade blaeve vɔ ɖeke. Mikmas ŋutsuwo le ame alafa ɖeka blaeve vɔ eve. Bete kple Ai ŋutsuwo le ame alafa ɖeka blaeve vɔ etɔ̃. Nebo kemea ƒe ŋutsuwo le ame blaatɔ̃ vɔ eve. Elam kemea ƒe viwo le ame akpe ɖeka alafa eve blaatɔ̃ vɔ ene. Harim viwo le ame alafa etɔ̃ blaeve. Yeriko viwo le ame alafa etɔ̃ blaene vɔ atɔ̃. Lod viwo, Hadid viwo kple Ono viwo le ame alafa adre blaeve vɔ ɖeke. Sena viwo le ame akpe etɔ̃ alafa asieke blaetɔ̃. Nunɔlawoe nye Yedaya vi yiwo tso Yesua ƒe me wole ame alafa asieke blaadre vɔ etɔ̃. Ime viwo le ame akpe ɖeka kple blaatɔ̃ vɔ eve. Pasur viwo le ame akpe ɖeka alafa eve blaene vɔ adre. Harim viwo le ame akpe ɖeka kple wi adre. Levi viwo nye Yesua viwo kple Kadmiel vi yiwo katã tso Hodeva viwo dome. Wole ame blaadre vɔ ene. Hadzila yiwo nye Asa viwo le ame alafa ɖeka blaene vɔ enyi. Agbonudzɔlawoe nye Salum viwo, Ater viwo, Talmon viwo, Aku viwo, Hatita viwo, Sobai viwo. Wole ame alafa ɖeka blaetɔ̃ vɔ enyi. Gbedoxɔmesubɔlawoe nye Ziha viwo, Hasufa viwo, Tabaut viwo, Keros viwo, Sia viwo, Padon viwo, Lebana viwo, Agaba viwo, Salmai viwo, Anan viwo, Gidelview, Gahaview, Reayaview, Resinview, Nekudaview, Gazanview, Uzaview, Passiaview, Besaiview, Meunimview, Nefusesinview, Backbookview, Hakufaview, Hahurview, Baslitview, Mehidaview, Hasaview, Bacosview, Ciceraview, Temaview, Neziaview, Plehatifaview. Salomo Pesubovio Pevuenye, Sotaiview, Soferetview, Peridaview, Yaalaview, Daconview, Gidelview, Sefatiaview, Hatilview, Pukeret Hazebaiview, Ple Amonview. Gbedo xɔme subɔlawo kple Salomo ƒe subɔviwo ƒe viwo katã le alafa etɔ̃ bla asieke vɔ eve. Ame yiwo tso Telmela, Telhasa, Kerub, Adon kple Ime, eye womete ŋu fia wo fofowo ƒe aƒekɔwo kple woƒe dzɔtsoƒe be Israelviwo yiwo nye woae nye Delayaviwo, Tobiaviwo, Nekodaviwo. Wole ame alafa ade bla ene vɔ eve. Ame yiwo tso nunɔlawo dome nye Habaiyaviwo, Hakosviwo, Bazilai yi ɖe srɔ̃ tso Giliatɔ Bazilai ƒe vinyɔnuwo dome eye wòtsɔ woƒe ŋkɔa ƒe viwo. Ame yawoe di woƒe ƒome ŋkɔ le dzidzimenuŋlɔɖiawo me ne woaɖo kpe dzidzime yi me wotsoa dzi ke womekpɔe o eya ta woɖe wo le nunɔladɔa me. Ntodziɖula gblɔ na wo be womaɖu nukɔkɔewo ƒe nukɔkɔeawo ƒe ɖeke o. Va se ɖe yime nunɔla aɖe bia gbe to Urim kple Tumima dzi hafi. Ha bliboa katã le ame akpe bla ene vɔ eve alafa etɔ̃ bla ade. Woƒe kluviwo kple kosiwo mele eme o. Woawo le ame akpe adre alafa etɔ̃ bla etɔ̃ vɔ adre. Woƒe ŋutsu hadzilawo kple nyɔnu hadzilawo le alafa eve bla ene vɔ atɔ̃. Woƒe sɔwo le alafa adre bla etɔ̃ vɔ ade eye woƒe tedzisɔwo le alafa eve bla ene vɔ atɔ̃. Woƒe kposɔwo le alafa ene bla etɔ̃ vɔ atɔ̃ eye woƒe tedziwo le akpe ade alafa adre bla eve. Tatɔ yiwo le wo fofowo ƒe aƒekɔwo nu dometɔ aɖewo na nu ɖe dɔa ŋu. Ntodziɖula na sika drakma akpe ɖeka agba goboe bla atɔ̃ kple nunɔlawu ʋlaya alafa atɔ̃ bla etɔ̃ wotsɔ de kesinɔnu dzraɖoƒea. Tatɔ yiwo le wo fofowo ƒe aƒekɔwo nu dometɔ aɖewo na sika drakma akpe bla eve kple klosalomina akpe eve alafa eve wotsɔ de kesinɔnu dzraɖoƒe aɖe dɔa ŋu. Nu yiwo dukɔa ƒe ame susɔeawo na le sika drakma akpe bla eve kple klosalomina akpe eve kpakple nunɔlawu ʋlaya bla ade vɔ adre. Eye nunɔlawo, lewiviwo, agbonudzɔlawo, hadzilawo, dukɔmetɔ aɖewo kple gbedoxɔmesubɔlawo kpakple Israelvi susɔeawo katã yi ɖanɔ woƒe duwo me. Kaka ɣleti adrelia na ɖoa, Israelviwo nɔ woƒe duwo me.